ubaba imthwalise ebhokweni. Sengihamba manje ngubuyele emolweni. Angani ngidlale intaba singisetha. Awunenkumbulo ngapi yangishisa. Uthando lwethu mina ngifisile emgqomeni. Ngifisa inhlanhla engathi ungaphasa edoleni. Ujabulise abazali, ujabulise nami. Ngaphuma inkumbulo impukanise ngami. Distance, this pendulum is higher. Yeah, I'm coming back, so back to Belusia. Bebung Sanga Bezek is a cartel in Dawa. Citeless is Kati, Bessing Castle in Lala. Gagamin and Koshu and a Sakuni Scala. Linda Giza Goen, so Ben Kula Matuala. Tizzy Yibalis, I got Tabanga Mambala. Samuk Tobin Lungu, Bessing Kusa no Juala. Yeah, taxi, taxi, go. I just wanna go and see my girl. Mina ngiyam kumbulu no zipo. I really wanna spend some time with her. Taxi, taxi, go. I just wanna go and see my girl. Mina ngiyam kumbulu no zipo. I really wanna spend some time with her. Ishayizule drive, ishayizule. Sathuki ufake ikaridume. Mele ngihambe manje ishayizule. Ngibona isithandwa sami ngamane lidume. Isimningi iminyaka ngisegoli. Ngisingile ngama ngathi angijoli. Abaphethu ngapha bathi angitholi. Ngaphenduka ijoki kodwa ngama. She's my yellow thing, she's my banana. Engiyamthanda mina uma iRihanna. Ngithi hamba taxi shashaloza. Inkumbulo nathi ngihlokoza. Hey, ngifuna ukufika lingakashona ilanga. Ongokukhanya kwami njengokusuka ubona ilanga. Isendleleni cela ungilinde stopping. Besiqhelelene kodwa uthando wasn't stopping. Taxi, taxi, go. I just wanna go and see my girl. Mina ngiyamkhumbula uNozipho. I really wanna spend some time with her. Taxi, taxi, go. I just wanna go and see my girl. Mina ngiyamkhumbula uNozipho.